This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Check out Mandibe City, Amandla. Beautiful sounds, many of a kumbola beke sabana bukubin the sneaky live rendition yelling koma nezinye ezimandika kulu. Koma yabo kempula blikai single eti Amandla. Bam tembisa king ubela pindokba yeza. Yalba me pedele disalindi leke gomonde. Diafuna kempula blikai kesnuwa lika futchanin jay. Kumbandela we COVID-19 ne vaccinations kya vagali ndokuba ukulmente uchilo infect wekunina izolo kanene ya Minister of Basic Education Mama Angie Motshekga ndokuba siyafuna singu ukulmente uvaccinator otishana ne staff sonke esinxulumene nezikolo kubale likutheni ba bayi 580,000 ababantu abajongwe indoba ba vaccinate that are school related staff yaba ngotishala ke abo kokunye nabasebenzi mhlawumbe phakwe administration office yesikolo xa bedibene babalelwa phakwe 580,000 sitsho ke union I think usante isithethi sikasathu bese sitsho into bayamkela lemvakaliso kakhulumente minister umama uEngie Motshekga sithe yamkela siyayazi into yoba sekhona inani elivisayo phakwe 200,000 yotishala baphakamise isandla bathi bona ngokwenene bazawuthatha inxaxheba kwakunye nestaff nje zesikolo bavuma into bathatha inxaxheba kwivaccination bekhuthaza ke into yoba siyafuna uvaccinatewa siyafuna futhi uba wonke umntu avaccinatewe as much as abanye bengaphakamisa isandla bathi bayafuna uvaccinatewa kukhuthazwa into yoba ingaske bayiconsiderishe indima yevaccination ngoba ngokwenene ivaccination iyakusindisa umphefumlo womntu. So injalo kimeko ukuqala ngomhla weshumi kanye amashumi abini nesithathu 23rd kizaba lapha evekini ndiyacinga bephaka ngolwesithathu ngolwesithathu izabe iqala iperiod yokuvaccinatewa kutishala nabasebenzi bezikolo kuthiwa kujongwe into yokuba athe phela uJulayi kube sele kugqityiwe ngelinani liba lapha 580,000 yabantu. Sawubona ke uyawuzala enkomoni ngethemba lokuba kodwa iyawuhamba kakuhle phasijongile singumzantsi Afrika. Ithemba lethu sisonke yinto yokuba mayidifikelele kwindima yoba kuthiwe kugqityiwe wonke umntu has been vaccinated, wonke umntu ibe kanti ukhululekile. Sijonge kuloo ndawo leyo mphulaphulekhaya simincile sisizwe because you know the only time esizawuziva sikhululekile kuxa sibona into yokuba wonke umntu has been vaccinated. Ndithe xa ndijonga ke phaa I think bengolwesingaphi ngolwesithathu apha evekini kanye 15 bengolwesingaphi ngomvulo sibini ya ngolwesibini ya amanani doses vaccination doses ezikhutshiwe bebalela phaa ku 2.55 that is 2,550,000 yabantu kanye yedoses rather esezikhutshiwe kusithiwa ke kwelo nani esezikhutshiwe by 480,000 abantu have been fully vaccinated. Yokhumbula kaloku ezinye mos ndiyacinga uba abandiphazame nguJohnson and Johnson lo ufuna uba zibembini ozawumane uyozihlaba uhlabe yokuqala emveni kwe-42 days uphinde ubuye yokuhlaba eyesibini ube kanti you are fully vaccinated. Kanti leka Pfizer yona ingxele isithi yona ethi benye ube kanti ke ugqibile. So it's about 0.8% yepopulation yomzantsi Afrika abantu sele bethengane bevaccinative kuzwelonke if doses ezikhutshiwe ngolwesibini 15 kaJune bezipha ku 2.5 billion doses given and abantu that are fully vaccinated including neza shots bambini kwabanye ibalo lapha ku 748 million yabantu le which is 9.6% of the world's population. Sathi sifike wena indaba ezibuhlungu kukuva into yokuba kwiindawo ezifana neBrazil amanani ayenyuka. Ndiyacinga into yoba bendifunde phaa ezindabeni earlier on into yokuba abalula phaa ku-500,000 i-increase yamanani abantu abathe basuleleka i-COVID-19 sitsho ke into yokuba i-experts this is the second highest in the world and besitsho kwalapha into yokuba ingathetha into yokuba le outbreak enzekile phaa eBrazil ingaqhubekeka ibe worse ngoba i-vaccination process is slow and ngelishwa kuqala i-winter season kwela qala phaya and so uyayazi kakade winter ihamba nengqele ifuna sibe ndawoninye sishushubezane zindlini ngeheater nentoni kuvala ifestire and so uspreada kwe-virus wangabe ukhona onayo kuba lula. Also i-flu season kakade i-winter season lena yamba nokhohlokhohle yamba nokuvuza kwempumlo yamba nokuthimla and so iyenza indoba one ungamina usolo kunexhala ukwazi nokumthemba lo secekwa kwakho kayithimla ba uthimliswa ivax icoronavirus kanye ukuthimliswa iflu nje leyasichela kanye ifever nje leyamaye emzimbeni wakho so zininzi izinto ezenza amaxhala nezixhalabisayo phaya kwilizwe laseBrazil kodwa ndiyafuna siphinde sibuye sijonga phekhaya amanani uzodiga ngoku cases total cases uzothi ngoku since the first case balapha ku 1.81 million so that's 1,801,000 total cases uzothi ngoku ezintsha ezenzekile in the last 24 hours with 13,575 mayiphinde 13,575 in the last 24 hours cases ezithe zareportwa namanani aye esothu sampula pleka ndiyacinga uba nawe uyelandela inkqubo elandela indlela ndithi every Sunday ndiwapapashe ngayo anyukile kakhulu uyakhumbula kweziveki ziphelelekayo unyanga zipheleyo besithetha ngo 700 sithetha ngo 500 ngoku sibuyele ko 13,000 siphakathi kwiwinter and mhlawumbi nathi sinendima iyawusoloko imani ibuyela kuthi emasiyidlale kumele sinxibe iimask zethu at all times buyaphuma nangoku ndisababona abantu abangayinximanga imask yenza ixhala ukucinga into yoba abantu abayixabisanga futhi abayoyiki icoronavirus babe abantu besuleleka ngamanani aphezulu ilishwa ke sendilibukele since yafika icorona is that ayithathi mntu only or overweight ayithathi mntu only onomzimba umncinci obonakala esegazini nasemzimbeni okanye mhlawumbi umntu owaziwa ngoba ebe nesigulo baninzi abantu ebebe nesigulo basinda khona abantu bengenazigulo zaziwayo kodwa basinda into leyo ayikhethi buso bam ndibhalele ekutheni lo ongayixabisanga nongazukuyoyika ongazukwenza iimeasures zokuqinisekisa into obuyazikhusela kuye abaselishweni loba gagane nayo isemsindweni 13,575 manana izolo lawo i-recovery rate okanye recovered cases balapha ku 8,667 izothi kangoku ezayizolo okanye mhlawumbi the last 24 hours kokugqibela inani labantu asebeswelekile babalela phaa 54,000 ndiphinde kakuhle 58,590 abantu esebebulewe uyayibona isondela phaya ku 60,000 ngabantu labo abo babulewe zizifo kanye ne-complications ezihamba ne-COVID-19 in the last 24 hours reported cases abantu babhubhileyo bebulawa i-COVID-19 babalela phaa ku 149 yabantu leya bathe babhubha itinto lempulapulekayo sinendima uqinisekisa by all times we check ourselves sinxibe emfundini imask ngamaxesha onke sisanitize izandla ungabambi yonke indawo ungaphumi unganyanzelekanga akunyanzelekanga uhambe sokuphuma ke ngoko unganyanzelekanga and let's make sure that we keep ourselves safe but also we keep our families safe
isasaze kanjani Intsholongwane COVID-19 isasazeka ikakhulu ngamachaphaza ataka xa umntu onesisifo ekhohlela okanye ethimla.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 AM. Please visit kpulpit.co.za.